na Tanzania. Amahoro n'urukundo yatufanya tusonge mbele kwa maendeleo, twajivunia umoja wa biashara kati yetu, ndo kamba na muungano. Dar es Salaam, Bujumbura, miji yetu inawaka ni bala.
Oh, 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 oh. Njia za biashara, oh, 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 oh. house.